Maliza mishe mishe unipitie, kabla ujatoka unitwangie. Kuna chodo tujichinje, kuku wengi ujichinje. Yoni tuka blow up, tuka blow up. Nighty tuka blow up, tuka blow up. Agwe miangu choni msanga miseni tena. Michezo wa shimoni kichanga ukopeshwi tena. Isibaki changama oh changama. Ushikane mashati tuje pigana. Nagiza ndama leo na choma nyama. Uchu mchana mchana naona mkiminyana. Fanya bidi, jitahidi. Ufike mida kigiza tufaidi. Yoni tuka blow up, tuka blow up. Tuka blow up, tuka blow up. Wengi ujichinje. Yoni tuka blow up, tuka blow up. Nighty tuka blow up, tuka blow up.
Tangu underground kabla sija blow up. Let me ni crazy sound, watoto wa town watch what I show up. Nilipo na kambisha crowd visikin ka vingowa. Le simple na kambisha crown vision ka itowa. Wakwapi mashpapi wajekati slow slow. Ulese montaki usinfate happy usinforce force. Heku unatembea kampoto kiss me bafa. Nyumba uteketea kwa moto haina shida mtua.
Tuka blow up,
tuka blow up. Tukalipuke buwanangu mambo so power.
Nighty tuka blow up,
tuka blow up. Chiche jingi mixa jingi adi una throw up.
Yoni tuka ah. Blow up, tuka blow up. Tuka blow up, yeah. Tuka blow up, tuka blow up.
Wengi ujichinje.
Yoni tuka blow up, tuka blow up. Nighty tuka blow up, tuka blow up.
Happy daddy.